Mo Uganda Fido, hey Uganda Fido, abakulu n'abagambi Fido, anywhere you go Fido, hey mirembe mo Uganda, mumuleke Bobby Wine, mumuleke
one of one,
mumuleke Taina Musango, mumuleke
Mumbodo,
mumuleke People Power, mumuleke
Sowa Power,
mumuleke President Wafe, mumuleke
Subalimbo
Fido. Dagala Fido, emirembe mu Uganda Fido, hey Uganda Fido, abakulu n'abakati Fido, anywhere you go Fido, emirembe mu Uganda,
Uganda.
Ebulidwe mirembe, awakano wanulwanga muyembe, emigojo bagiyita mirembe, tebamanyi fe twagala mirembe. Twagala mirembe mu Uganda, fenna tuli bana Uganda, rebereremu tufune ndagamuntu. Fido, twagala Fido, emirembe mu Uganda. Fido, hey Uganda Fido, abakulu n'abakadde. Fido, anywhere you go Fido, emirembe mu Uganda.
Gwe Fido ekirimanyi, bosi fungula banga sitani. Gwe kanywa musayi, emundu wozi Fido best friend. Na pekulu nono twejaye, twagala mirembe mu Uganda yafe. Na pekulu nono twakoye, tukoye fugabe musi yafe.
Fido, twagala Fido, emirembe mu Uganda. Fido, hey Uganda Fido, abakulu n'abakadde. Fido, anywhere you go Fido, emirembe mu Uganda. Twagala mirembe, bana beruwero twagala mirembe. Twagala mirembe, bana baluwa twagala mirembe. Twagala mirembe, bana bembalala twagala mirembe. Twagala mirembe, bana bemasaka twagala mirembe. Twagala mirembe, bana bebulaya twagala mirembe. Fido,
Fido, twagala Fido. Fido, hey Uganda Fido. Fido, anywhere you go Fido. Fido, twagala Fido.